sema na zingua. Mina pigia mia pensi langu mie uyo wa sasa mkimchukua. Sikubali tanibeba mbwa nye mkisema na zingua. Mina pigia mia pensi langu mie uyo wa sasa mkimchukua. Sikubali tanibeba mbwa nye. Na leo na posti picha yake ilikuwa pa pesha exi wangu wa muone kiboko ya mie. Harie niteka uyo wapwa ni wangu bebe yake. Najua na watamanisha na ndomana nkonae muda hote. Na mblinda kama pesa na siyo bongo paka mamtoni. Nikifana nishela badwa fanani. Yani so mchongo safi njena ndani. Na body sex asi ente tadukani. Halifo msuri, suri, 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 suri. Halifo msuri, suri, 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 suri. Usomba kikata, break it down, break it down. Break it down,
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 break it down.
Nacha kwanza na kasula kapiche na ndo wangu wa maisha. Mpo na ujibebisha. Meseji zenu naoneshwa. Mnajizima data mnajiendeshe. Basi tutawaoneshe. Beti mnataka action, niwete kompen. Iza kisimen, mwisho iwezeshen. Mr. Fashion, niko attention. Taja location, nije nikunyoshe. Mana, sitaki mchezo na penzi langu. Cheza na muse, cheze na baby wangu. Sitaki mchezo na penzi langu. Cheza na muse, cheze na baby wangu. Doa kwangu mi, wa ubavu ni kutugombanisha. Itowezekana, mchekie na mi. Tunaendana, si kutugombanisha, unatafutarana. Mkisema na zingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua. Sikubali tanibeba mbwa nye. Mkisema na zingua, minapigania penzi langu mie uyo wa sasa mkimchukua. Sikubali tanibeba mbwa nye. Na leo na posti picha Salima Picha Salima wa mama. Nataka mumone mlembo wangu mwanana. Halifo mzuri, 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 mzuri. Halifo mzuri, 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 mzuri. Na uzuri yote mi wala simu honki. Nae ya ni honki. Tunasaidiana panapo kwa na vipindi. Wala simu hombi. Nae ya ni hombi. Ila tunapeana panapo kwa na balidi. Niki mita queen. Ana nita king. Yes my queen. Baby go inside. Yo yako ni chumfin. Shoka mpini kuwamisha na sayari. Walari ya tuzina. Ukimsimamisha unajiaigisha. Unajicholesha yote meafikisha. Ni mapicha picha. Unatongoza inatojo mimi malatise. Bada ujaogopa.
Uogopi kukuacha na umae. Kiko kitu sija wazaga mama. Usije kunitema mwenyewe ukaniacha dilema.
Ukiniacha ntaria mentaria. Ukiondoka ntaria mentaria. Ukiniacha ntaria mentaria. Ukiondoka ntaria mentaria.
Napenda kikata, break it down, 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 break it down.
Indo Kush gang, wanambeshi OG. Buda zone apa, Hazim Tosh, Wizadi, Manoma, Idi Nyau, Nazigi Mari, Wari, Wari, Pari, Wari. Luka Shio, Sumankoda, Oscar Lewa, Nazardo Mosko,
Choro Boxa, Koba Kifea,
Msodokyo Kesho, Afizi Momo, Nanya Uloso,
Digala,
Msodokyo Biobi,
Nabubali.